Shanky Supplier. Dot com.
Cham 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 ambra de tare kendne sajna. Tu hi chan mere is dil da man le ve sajna. Cham 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 ambra de tare kendne sajna. Tu hi chan mere is dil da man le ve sajna. Cham 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 ambra de tare kendne sajna. Tu hi chan mere is dil da man le ve sajna.
Gata gata gata.
Kama mapenzi sia, basi tinga sikilizia. Misha waifu penda paka baby kakimbia. Masongo na mdasho, maya nalia. Wakati ule mchezo ye mwenye kaulizia. Kama mapenzi sia, basi tinga sikilizia. Misha waifu penda paka baby kakimbia. Masongo na mdasho, maya nalia. Wakati ule mchezo ye mwenye kaulizia. Unataka mapenzi we, umefulia. Unazani baby gani atakufadhilia. So unapenda kweli mambo si ya waongei. Wenzo kwa na mwaga baby
kena na jidai. Wenenda katikopeswe mana mapenza sasa boy weka tuweke.
Haya kukulai. Tuambeza tuache tucheke. Sileche mapepe we.
Hila 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 hila.
Baby anambala kisoso nundo nacho tumia. Unatamia utaumia
wanagalamia.
West go away fakamia. Wachi ndo najua cheso mapenzi unatamia.
Wemwenye umetunda. Baby anambala kisoso nundo nacho tumia. Unatamia utaumia wanagalamia. West go away fakamia. Wachi ndo najua cheso mapenzi unatamia.
Naswarila kamorize baby wako. Kama nakupenda peke yako. Usijione uko peke yako. Kumbe unasena wenzangu.
Kama unajua utasema we unachona. Kama unajua utasema we unachona. Kama unajua utasema we unachona.
African Jack again. Nyumbani tunaishili.
Osesa bifebu jiga piga.
Ya meneja Chaxito Station. Kwa imani Blondi Babinyo. Ya baba Mudasiri Isa dansa. Watoto mchumba soni wakukomesha. We chodo chodo mchogo. Masoka wena.